I'm me. I'm ready. I'm me. It's been a while kwenye game na stoki. Kinachonipa power neno moja siyo gopi. Useni machoza kwa pimiye ya ntoki. Kuteo nyonge ndo stakagi yo, what's up papi. Easy level awezi kwanza nicheki. Ata webeki kuda dada deki. Easy ndo zile flow wa kiyombeki. Vitu afele weki ngaba kwedeki ondo mezana. Anytime still tunafanya. Chama la ushindi tuko hapa. Tonyo yo pete mando rasta. Get after squeeze ye na waka waka. No bala una lombo tantaka. Nafuta valia tukigi ma. Njonipe papa, mano papa bala. Kama lina nidhamu, nyamaza ndani. Weke ndimu, yongezeke nutamu. Yo binamu, unajua ya mambo bana, tamina mabindam damu. Hini kwa wanangu wote pande zote 25 flow. Pia kwa wanangu wa UG code 256. Yo, minatoka 255. Minatoka 255.
Yuwasema anapenda my Kuji nice. You a semi and a pen and my pretty eye. Back to the back, straight to the back. Looking like you want some of that. Sina madeni, hamdi wezi, niko zangu nikisaka mapenshi. Lines and yewe ni kama umeme. Hata wakipulizia bado pochi nene. They looking pretty nice, fucking ugly niggas for the clout. I'm about to show these bitches what rap is about. Slay grinning hoes, yes bitch, I am from the South Coast. I'll take you out like a crash course. Hinya kwa wanangu wate pane zote 255. Pia kwa wanangu wa UG code 256. Yo, minatoka 254. Minatoka 254. Minatoka 254. Minatoka 254.
Into singa kabakolia mobi Gaddafi. Rule number one is never leave me with your wifey. Kabako mubayo kupa monapi. Into sempita sitangoli edi mafiha. Kutoka Kampala, Uganda. Gwe mufirimu bojirabo jiita Wakanda. Okumanya gana Uganda. TZ country boy fefebusi slender. Gwandi seka tolanya gondi siita panyabo. Ya galanga kumanya busungu nzezi kakanya. Gondi bagala manya futi bagala tanya. Ha 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 ha. Bagude no
minatoka 256. Minatoka 256. Minatoka 256.